Odiochieng ma kawuono, piny ngima yango ohuru mar ute fwambo. Kendo piny mar Kenya bende osegoyo okenge modhuro mondo ne ni ute fwambo omi thuolo mar tich ma onge chochni mowuok kuom piny owacho. Inyalo par ni higni mang'eny mokalo, ute fwambo mag sirikal kende ema ne oyienegi lendo e pacho kae. Kawuono, ute fwambo odhuro man gi chenro mopogore opogore, kendo jawinjo nigi thuolo mar yiero mano ma odwa neno kata winjo. Ohuru mar ute fwambo osemiyo ochuo gi ute fwambo mathoth e kor gwenge, malendo gi dhok mar oganda modak kanyo. Kawuono, nyaka ng'at matinie mogik ei oganda nigi thuolo mar yudo wach e sama otimore, kendo e dhok ma ong'eyo kendo owinjo maler. Ute fwambo ma e kor gwenge osemiyo oganda odak gi kwe kaluwore gi puonj e wi pogruok mantie e kind oganda go e yor kitgi gi timbegi. Ka imiyo oganda mowuok e dhoudi mopogore alap mar twak kendo nyiso kitgi gi timbegi. Oganda ma osebedo ka onge duol kaachiel kod dhoudi matindo mogik e pacho ka, sani oseyudo duol kokalo kuom ute fwambo ma oseyawonegi alap mar twak e wi weche maliekore kendo maonge adiera. Ka imiyogi adiera makende, kendo ute fwambo osethiro twak e wi weche manyalo kelo athuwe kaachiel gi tulo e kind oganda. Jopiny oseyudo tiegruok e wi historia margi kaachiel kod kitgi gi timbegi kendo leronegi historia mar dhoudi mamoko modak e alworagi. Ute fwambo osejiwo twak maonge kod akwede mag dhoudi kendo osepuonj jopiny kaka ginyalo tiyo kod pogruok mantie e kitgi gi timbegi mar kelo kwe kod dongruok e pacho ka. Piny Kenya sani osegoyo okenge mathoth mbele e somb jomanyiri kendo kawuono waseneno wakeini modhuro ka osomo nyaka e mbalariany ma otieko. Kokalo kuom puonj ma ute fwambo chiwo, paro moko mane jopiny nigodo maricho e wi somb nyithindo manyiri osetieki kendo nyathi manyako omi thuolo mar somo kaka nyawadgi mawuoyi ma onge akwede mora mora. Ute fwambo osetiyo machiegni gi migao maok mag piny owacho e neno ni nyathi manyako omi mijing'o kendo tiegogi kaka ginyalo kalo obadho mag achudhe moikore mar chocho ratirogi kendo neno ni achudhego ondhi kendo omi kum. Ute fwambo osetemo kedo kod tuo mar ayaki kokalo kuom chenro matiego jopiny kaka ginyalo ritore mondo kik gigam midhusigo kendo tiego jogo modak kod kute mag ayaki kaka ginyalo dago ngima makare kata obedo ni negisegamo tuo makamano. Jopiny oseyudo tiegruok e wi kaka ginyalo dak kod jok man gi kute mag ayaki ma onge akwede kod ajara kendo loko pach japiny e wi weche moko maliekore kendo ma onge gadiera e wi jogo modak kod kute mag ayaki. Kawuono, jogo modak kod kute mag ayaki nigi thuolo mar yudo tije kendo riwore gi oganda kokalo kuom puonj magiseyudo. Tulo mag dhoudi osedok chien e pacho ka kaluwore kod puonj mar kwe ma ute mar fwambo osebedo ka chiwo. Japiny osepuonj ratiro mage kendo seme kuom yie mondo oti kode e siayo tulo kod goyo siasa mar akwede, athuwe, ayany kendo mano mapogo oganda. Okenge mathoth osego e wi neno ni jopiny ok ogoyo siasa mar dhoudi kendo nyisogi ni pogruok e wi paro kata chama ma ng'ato siro kik bed mise mar akwede. Kawuono, ariwora gi jofwambo wetena e yango odiochieng' mar ohuru mar ute fwambo kendo pako ondama ma sirkal osegoyo e wi neno ni ute fwambo omi thuolo mar tiyo ma onge chochni. Achiwo kwayo makende mondo piny owacho omi jofwambo arita mondo kik jafwambo moro amora wit ngimane e yor tich. Kwatiyo kanyakla to wanyalo konyo e neno ni jopiny oyudo wach mowinjore kendo kelo dongruok e pacho ka. An Wan Kiofenis kokalo e nyakalondo mari KFM kwayo ne jofwambo wetena odiochieng' mamor mar yango ohuru mar ute fwambo.